get love, peace and unity.
Skiza, one nation under God. Instead of celebration, ni blood in a flow. Polisi na sisi, eti wamepewa order. Piga risasi, Mungu tusaidie sisi. Mwenye nyuko ndani ya blanketi na your family. Mimi na my family tumedunga kambi kupishana na wenye vitambi. Woga na joto, kila mahali moto. Nduru za wamama na watoto, ndio manake kuzung. In my nation, but a poor position in my nation. Walk kufanya my youth kukosa rave, kujaza mashamba grave. My bishop instead ya kutuombea, wana marungu, machete kwa kiuno. Bullet nega, papu mwaga kama El Nino. Nijua papa wala watu, mi mnyonge ni daga. Nalilia peace nizuye rapping na mada. Kuipata ni so harder, in heart ni so easy na kuvuka border. Usikuwe tribalism, kutaka kumake other thing. Una fight ya justice in your country, but your mentality. Kuzum, na rap reality, nilipate to love, peace and unity.
Na kushindwa sio lazima kuwe bingwa. Kufanya mimi mnyonge kupigwa, tusitumie ujinga kumalizana. Je, ugomvi nchi kuja machozi, huzuni mwenye nchi ni kama niko ndani ya zizi. Kugoja kuchinjwa na ninajivunia, subiri itapatikana baada ya kuvumilia sana. Hamna wakati hata sekunde, ni sasa simama. Nalilia nipate hug na kiss dunia nzima kulilia pia.